désolé. Drop the beat.
Oyagala kulaga ko busungu bwange, ndowooza oyagala tukyusemu ku mpisa zange. Gwe lwaki tundise okugabagaba ebintu byange? Ebintu bino byetandise mu maka gaffe. Sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula. Sikyakutamula, mbuulira kiki ekikutawanya? Sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula. Sikyakutamula, mbuulira kiki ekikutawanya? Faded. So faded. Buno budemu obukulalula sina wakasi yange. Nasingira wala gwe laba figa yange. Bubulibuli lusiri wala gwe manyo swaza nze. Wala yucheju sadadinga nechanze. Tell me, sichafuma bulungi oba empisa zange zenfuula. Sikyakulalula kusabula, mbuulira kiki ekikutawanya? Dadi, sikyafuma bulungi oba empisa zange zenfuula. Sikyakusabula kulalula, mbuulira kiki ekikutawanya? Faded. So faded. Antiquities, I'm never gonna give you what you need, honey. Sweetie, dee dee dee, what I get, I wanna so come near me, baby. Me tell ya, them girls only want your money. One day me gonna kill somebody. Them girls only want your body, but I can give you more than just my body. Them girls only want your body. One day me coulda kill somebody. Them girls only want your money, but I can give you more than just my body. Faded. So faded. Ah.